kadib markii maalintii isniinta ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyeen in dalka Haiti loo diro ciidamo caalami ah oo hubeysan oo ay hoggaaminayso dowladda Kenya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxaha rabshadaha wata ee dalka Haiti, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo ciidamo loo diro waddanka ay dhibaatadu ka jiraan ee Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Inkastoo go'aankan uu si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto, haddana dadweynaha Kenyaanka ah ayaa qaba aragtiyo kala duwan oo ku aadan tilaabada ay dowladdu ay ciidamada kunka askari gaaraya ay ugu direyso dalka Haiti.
Bismillaah, magacaygu waa Samuel Waliyara. Waxaan u arkaa go'aanka Kenya ay qaadatay oo ugu direyso ciidamo nabad ilaalin oo booliis ah ee waddanka Haiti, aniga waxaan u arkaa in ay tahay go'aan aad u fiican oo imaanaya waqti loo baahnaa, maadaama waddanka uu naga dhexeeyo xiriir aad u qoto dheer. Haiti uu yahay de waddan markaa iyada dhibaataysan rabshadooyin ay ka kaceen.
Magacaygu waa Barre Cali Aadan. Haddii aan fikirkayga ka hadlo ciidamadan Kenya ay u direyso Haiti, Soomaalida xukuma maadaarida haddii ay wax direyso fatada ay dadan leed, annaga Northeastern region security maysano, annaga anbabna haysaninba. Example last week, that 2 weeks ago, Arkeese, Garissa region, Garissa county waxa ka jiray, and maantadan hadda joogna Madera county waxa ka jira tension ila oo Suudwan uu ka sii badan wajar walamid wadooyinki la maray ee u dhaxeeyay wajar iyo Madera ayaan la mari karin. Anaga aan ba amni security haysanin ciidamada xaqal oo diray, horta anaga amnigeena ma sugan. Markii anaga amnigeena Tanreef hata waa arkaysa Lamu waxa ka jira waa arkaysa hata luu leenay ciidanka military Kenya. Marka anaga aan babna haysanin maxaa wadanka laga doonaa, horta anaga keenay hal soo mar keenay soo kadib mid kale xaalad diray magarnaysa ciidan si magarnaysa amnigiis wax looga qabta. Marka sheeko waxa waa iska sheeko wadankii ciidamadu dhasheen oo maartii ay dadkiisa in la ilaaliyo xaq u lahaayeen ayaa la ilaalin waayay wadanka waxa laga raadinayaa. Marka waxaan leeyahay taas waa hees iyo maart maxadara maart meel kale ka socotay. Waxaan leeyahay horta anaga nee ilaaliya anaga abniga security u baahan xaq qol in la ilaaliyo.
We don't know the motivation behind that, and another truth is that we have a lot of problem back at home.
Ma garanayo sababta ka dambeysa arintaasi. Waxa sax xaqiiqa ah in dalkeena ay ka jiraan dhibaatooyin badan oo u baahan in xal loo helo. Dhibaato amni darri ayaa ka jirta meelo badan oo dalka ka mid ah. Haddii aanu nahay dadka muwaadiniinta rayidka ahna, waxaanu jeclaan lahayn in dowladdeena ay xalliso mushkiladaha amni ee gudaha ka hor inta aysan u boodin xallinta dhibaato dibadda ka ah waddankeena.
Well, I hope that something good and something constructive can come out of our government.
Wixii tiri, waxaan filayaa in wax wanaagsan oo faa'iido leh ay ka soo bixi karaan dadaalka dowladdeena iyo dowladooda, gaar ahaan saaxiibtinimada iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya iyo sida uu midba midka kale ugu tiirsan yahay ee uu caawinayo. Ciidanka booliska Kenya waa ciidan xirfad leh oo daacad ah, waxaana u malaynayaa in hawshan ay ka soo bixi karaan.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta dowladda Kenya Dr. Alfred Matua ayaa dhawaan ku dhawaaqay in Kenya ay diyaar u tahay inay hoggaamiso ciidamada isku dhafka ah ee loo dirayo dalka Haiti.
We've got other African nations that are coming on board.
Waxaa jira waddamo kale oo Afrikaan ah oo ku soo biiri doona amaba danaynaya howlgalka. Waddamada caalamka oo dhan waxay dhaheen haddii ay Kenya hoggaaminayso howlgalku waa uu guuleysan doonaa, waana taas sababta ay noogu soo biiri
doonaan. Kenya
ayaa waxaa horey ciidamo nabad ilaalin ah ay uga joogeen dalalka ay ka midka yihiin Soomaaliya iyo dalka DRC Congo. Dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii dowladaha Kenya iyo Mareykanka ay wada saxiixdeen heshiisyo kala duwan oo uu ka mid ahaa wada shaqaynta arrimaha nabadgelyada caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.